masoja amani gene byo byakuwa abijja wa chimanye sebo oyo katonda wa kulimba waliwo katonda oyo katonda wa katonda
Yeah, do I need you?